I put the game on fire. Name of the game. It's still smart team.
Street match on the beat, so you know.
I'm from a broken home.
Nabulile filamba na fipanga radia. Paka fio uchushi na uchita madia. Ara mwingi na pitile my blaza. After school na ambo kubaza. Not yet ndabala katanda popoka. Awe shila bati nalipoka piopioka. Munganda na fumata mwalipo mutende. Mayole fuale fiade puke fitende.
One kuvala masuti. Ati nione gabwino nini na maketi. Pati napogona inenenze libe. Napokuta nenzo choka chive. Nafuma munganda ya taraka nikulu selwa kwa lesa ndesha na nukuveka. Usani one so. Nikulu selwa kwa lesa ndesha na nukuveka.
I'm from a broken home.
Kids.